ekwe oju isekwe ko kere amen hallelujah amen hallelujah amen Onye ọbụla chịrị aka gị elu ka ikele Jehova. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord.
Bless you. God bless.